Hello guys, welcome back. Hii ni RDM The Podcast. Mimi naitwa Robin. Nikukaribisha sana, karibu sana sana sana. Tunaendelea na season 2 na leo tupo episode ya 9. Kipindi kilichopita mimi pamoja na Lisa tulikuwa tunazungumzia redefining sex in church. Na specifically tulikuwa tunazungumzia sexual purity. Yaani ule usafi ambao mtu unatakiwa. Watu wengi huwa tunadeal na the physical, lakini ndani yetu huwa tunakuwa ni watu wa tofauti sana na vile ambavyo watu wanatuona nje. Sasa leo pamoja na request nyingi sana tunaenda kuzungumzia how to walk in purity. Lisa, mambo?
Mzima uko na energy
ya kutosha kabisa. So leo Lisa, watu wengi wanataka kutambua sasa, baada kuambia watu kwamba kuna ule usafi wa moyo, sasa mtu anatembea vipi ili kuendelea kukaa katika huo usafi wa moyo?
Well, ndo topic ya leo nzima hiyo. Yeah. Robin, yeah. How to walk in purity. Ni namna gani unaweza kutembea katika usafi wa moyo? Tunaenda kuanza sasa, kwanza leo tutakuwa tunatoa muda kidogo, unajiandaa na Biblia yako unachukua, because if we won't be emphasizing on you having the scripture on you while you are listening, na tukafanya hichi kwa pamoja, then itakuwa tu a normal podcast kama podcast zingine. Lakini sisi hatuongei vitu ambavyo ni perspective yangu mimi Lisa au yako Robin, tunarejelea kwenye neno la Mungu. Leo kichwa chetu kinaenda kuendana na andiko linalotoka Timotheo wa pili 2:22, 2 Timothy chapter 2 verse 22, which says, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Na tumekuwa tukisoma kuhusu usafi wa nini? Moyo, pure heart. Kwa Kiswahili wanasema, lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Tutaenda kuitumia hii scripture kwa ajili ya kujifunza namna ya kutembea katika usafi wa moyo. Hii scripture tunaenda kuibreak down into 3 parts, sehemu kuu 3. One of it tutaita pursue purity, pursuing purity. Ya pili, we are not called to fight lust but to flee. Ya tatu itakuwa ni purity must be pursued in a community. Hizi ni parts ambazo nimezibreak kutoka kwenye hiyo verse ambayo tunaenda kutembea nayo. Timothy 2:22. We are going to start with the first part ambayo ni pursuing purity. Pursuing after God. Kumtafuta Mungu, kipengele cha kwanza. Ni kipengele ambacho kitakusaidia wewe namna gani ya kutembea katika usafi wa moyo, Robin. Okay? Nakupa mfano au mjadala, brother Robin. Wewe kwani unamtafuta Mungu?
Ili nimjue zaidi.
Ili umjue zaidi. Sio ili akupe kazi?
Hapana.
Acha uongo, sema ukweli.
Na ili nimjue zaidi. Nikishamjua zaidi, hivyo vingine nitajua namna gani ya kuvipata nikishamjua zaidi.
Ya kweli hayo au
ni kweli? No, ni pure from moyoni.
From moyoni. Mm. And that's great. That's great. Asasa, most of the times what to then purity is a point to reach. Purity is not a point to reach. And what do I mean by this? Mfano, kuna watu wanakuambia, "Mimi I'll start being faithful when I get married." Umeona? Lakini hapa I'll sleep around. Ujai kusikia hiyo?
Sana nimesikia.
Sasa kuna watu wengine wanajiona kwamba wao hawana, wako self-righteous kiasi. Ushai kuona wale watu ambao ni wengi? They practice sex kwenye uchumba na urafiki na kipindi cha mahusiano yao, then they end up getting married together. Umeona? They like wanaambiana kwa sababu sisi tuna dates, so yani unajua, but they don't realize they are cheating with each other on God. Sio kama umenieleza, nimekudondoshia kitu ambacho ni kikubwa.
Kuelewa?
Yani tutoe mfano, mimi na wewe brother Robin tu kwenye mahusiano, okay? Na Mungu anasemaje? Tusizini. Mimi na wewe tunalala kwetu kwamba sisi tutafikia ndoa na inajulikana mimi na wewe tunaenda kuoana. Ni mfano, brother Robin, usipanic. At the same time, sawa, ninakwambia it's okay for us to have a sexual relationship. Lakini mind you, mimi na wewe ndio tuko kwenye mahusiano. Wewe, you're not cheating on me. Mimi, I'm not cheating on you. But we are both cheating on God with ourselves. Hiyo ndio tunaenda kuingia huko ndani. Faith itakuwepo kweli? Kuna trust itakuwepo kweli? Yaani nitakuwa sina imani na wewe brother. Ukisafiri tu kidogo nitajua tu kuna namna umenicheat on me because you cheated on God first. So if you are with a cheating partner or you are cheating with your partner with God, just know, even in marriage, that's not going to change. Asa, watu wengi wana hiyo perception ya kwamba hamna, nitatulia nikiolewa au nitatulia nikifanya vitu kama hivyo. So they feel like they have to reach a certain point ndipo waweze ku, you know, kitu kama hivyo. Na ni lazima kuwe na muendelezo wa kumtafuta Mungu. Hakuna kikomo cha muendelezo wa kumtafuta Mungu. No. Ulivyomtafuta Mungu wakati unaitafuta kazi, unapopata kazi inabidi uongeze kiwango pia cha kumtafuta Mungu zaidi. Sio ulikuwa unamtafuta Mungu kwa ajili ya kazi, umepata kazi na Mungu hutaki na kanisa umekuwa b busy na muda wa kazini wewe unabanwa, you cannot do anything about church anymore because tayari umefanyaje?
Yeah, kuna same pia leo nimesoma anasema ukimwomba Mungu akupe kazi, usisahau kuomba hiyo kazi iendelee kuwepo siku zote.
Unachokipata na Mungu kilinde na Mungu. Hasa pia katika kukilinda na Mungu pia ulinde na nafasi yako na mahusiano na Mungu.
Unasikia hiyo?
Naona, hatari nimekuongezea hiyo nyingine. So when you no longer do it, it's still not purity. Ndio kile kitu tulichokuwa tunasema kwenye introduction. You better go back to the last episode kama ulikuwa haujaisikiliza Radio the podcast ili kuelewa hii podcast tunazungumza nini. Kwamba kwa sababu you are a virgin, that doesn't mean you are pure. You need to seek purity. Being a virgin, that's physical purity. God requires us to be what? To be holy. Kwa ina maana there is an extra mile wewe kama Mkristo. You need to go further. Inabidi uwe unamtafuta Mungu kila wakati, kila siku, kila majira, kila saa. Sio at certain point unasema aha, sasa hapa nahisi I'm good. No, you're not good. You're not what? You're not good. Nakupa mfano. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 10 mpaka wa 11. Tutasoma kwanza kwa Kiingereza. Now the word of God came to Samuel saying, this is God speaking. I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments, and it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. Kitu cha kunote hapo. He has not followed me. Unanielewa? Saul followed God until he reached his point. What was his point? He became king. Unaelewa? He has stopped to pursue after God because amepata kile kitu alichokuwa anakitafuta wakati anamtafuta Mungu. Unaelewa? Wanawake wengi age 25 tu ngapi huko kuendelea. Tunaanza kupamba moto kumtafuta Mungu ili tupate waume watu stili. Ndoa mimi jamani niolewe. Wenzangu olewe. The moment you're married, you na Mungu unamweka uko. The moment unatafuta laba kazi, you are going to be so diligent in following Christ. Yani utamtafuta Mungu, vipindi vyote utahudhuria wewe, maombi, maboxi ya maombi, yani kila siku tunakusoma wewe, tunakuombea maombi hayo hayo. Hey, utakuwa very very much keen kumtafuta Mungu kwa sababu kuna jambo lako. The moment Mungu kakupa grace ya kulipata lile jambo. Brother, na Mungu ndo ameishia hapo hapo. Hichi kitu akijaanza leo tunamuona Sauli mfalme. Naona God is actually saying, najuta. Unajua kwa Kiswahili imeandikwa hapa najuta. Nimemtawaza Sauli awe mfalme, najuta. Maana amerudi nyuma. Sinifuate wala hakufanya nilivyomuamuru. Kwa ni kweli kuna namna sisi tunamtafuta Mungu kutafuta tunavyovitafuta, tukivipata ni mwisho sisi kumtafuta Mungu. We no longer pursue purity. Na kupursue purity is pursuing God. Ukiwa una struggle na sin, kwa mfano struggling wewe hapo brother, ni mfano usinipige, with pornography, ni kitu ambacho unajaribu sana kuacha, unajua kabisa ni dhambi, unajaribu, unaanza kusema ukafanikiwa, Mungu akakusaidia, you are free from watching porn na all that stuff and masturbation, mfano Brother Robin, unasema I'm good now. I am now good because nimeacha kutembea na wanaume za watu, nimeacha mimi kudamu, nimeacha mimi. Sina boyfriend mwaka huu, so I no longer do sexual sin. Mimi I am now good.
Of course you are good because you are free from what was holding you, from that sin that was holding you.
But you're not pure. That's called freedom.
Freedom from sin is different from purity. Umeona? Just because wewe ulikuwa mlevi umepona na ulevi sasa hivi, unasema oh, the Lord is good. I'm good now. No. You need to uendelee kumtafuta nani? Uendelee kumtafuta Mungu. That's purity. Mwana. If you don't do that, it's very easy for you to start compromising God in your life. Mwana. Aiti kidogo. Mungu anaelewa. Vitu kama hivi, start compromising God in your life. We need purity to be in God's presence and God's presence to be pure. Menisikie. We need purity to be in God's presence. Ili tuwe kwenye uwepo wa Mungu, tunahitaji kuwa na usafi wa moyo. Sawa. Na ili tuweze kumaintain uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu, lazima tuwe wasafi wa moyo. And to do that, hatuwezi peke yetu. Sema, hey, dada naongea vitu vizito lakini. Yeah, how are we going to do that then? We can do that by the fruits of the Holy Spirit. One of the fruits of the Holy Spirit, Robin, ni self-control. Mti, kwa mfano, mti wa maembe. Unavotoa maembe, ushawahi kusikia unalia machozi. Kwamba, ui, maembe yanatoka, ui. Mti gives out fruits effortlessly. Haihitaji nguvu ya ziada au maumivu au sijui nini ambayo tunaona mti unapitia. Unajua tu certain seasons na mti utoa nini? Utoa matunda. Hivo hivo na sisi tukimtafuta Mungu kwa bidii, haya matunda ya Roho Mtakatifu ni rahisi sana kuyapata. Watu wengi wanapata changamoto, wanasema, "Sasa mimi nitaachaje hivi vitu? Mimi nitawezaje hii dhambi inanisumbua kwa muda mrefu?" Mtafute Mungu kwanza. Unaelewa? Ukimtafuta Mungu, you get the Holy Spirit ambaye achilia matunda yake ndani yako ambayo yatakusaidia kupambana na hayo ambayo wewe kwa mwenyewe huwezi kupambana nayo. Inahitaji bidii. Inahitaji nini? Bidii. Inahitaji sana tuwe tuna bidii katika kumtafuta Mungu ili tuweze tukaweza kufanikiwa kwa ajili ya hizo. Na bidii ninayoongelea hapa Robin sio ya kuja kanisani kila Jumapili. Sio bidii ya kuhudhuria mazoezi ya kwa. Sio bidii ya kuposti Bible quote kila siku asubuhi. Sio bidii ya kusema saved by grace and I'm a child of God highly favored. Sio hiyo bidii. Umeelewa? Bidii ya kumtafuta Mungu. Sawa? Timotheo 2 mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hatakupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. He'll give you that spirit of self-control. Him, God.
Nadhani kwa leo tuishie hapa ili madini mengine tuendeleze tena Jumapili ijayo. Bwana, hii ndo raha ya kusikiza RDM the podcast. Mimi na Lisa tunakuepo hapa kwa ajili ya kuendelea kujengana njia, kuoneshana njia katika kile ambacho tunakiamini. Na kama tunaendelea kumwamini Mungu, basi ni lazima tuendelee kuishi katika yale maelekezo, katika yale mambo ambayo Mungu anataka tuyaishi. Hii ni RDM the podcast. Mungu akipenda katikati ya week, kwa sababu tutakuwa tuna likizo fulani hapa katikati za Pasaka na vitu vingine, lakini kama mambo mengine yatakuwa yameingiliana, basi Jumapili tutaendelea na nondo zilizobaki kidogo kuhusiana na hii topic, kwa sababu kuna mada pia imeingia ambayo watu wanataka tuijadili na tutaijadili hapa RDM the podcast. Mimi naitwa Robin, nilikuwa na Lisa Ruth Kim Boaz, na hii ni RDM the podcast.